Reka nyimbe mukama yange zikalwalinzi jake byange Rumuli kakasa nje wanaimba nga nekunkumule nyenye Ndi muna mwenyo surajia Kunibiru njibimba wili dhubutayosa Ate siriko wa nina mani Nirane kakasa uluje kundi chengora Mani mwe unya kwemba njiba Atera nange wene unye yoyengora Nega katizize kubweta Doza wanange katuta andikile vitu wako Mawajara mungeru tese Tunonye zeta lenkola nga ya koto yaka Oga tukole waka somere luteno Ayaka loku omera wala yachie Tusoke na pike mkula kamwe Katolo tukumuli lengo yenu jikuyo Koko singa kati Uliomu wasanga wasani kumwe Kwende misono kumochoka Kogo tunga Soka webu zine kulira ndiame rotina Weno kejuse ate taiti Iho merezia kwenye mazo kuwa busa Labu kikinate tolina bali Ujaga na weno kila kejitereke Nyawe taiti yo jireke siyo Nungi na ye injiri lava tono tono Ate sivane lava kila kemiko We mimo mugongo na vera ngulu sekesi Nanyamu kanga kenda zunga Nyambala yange ishe nekubu waka valenzibo Waliwe nzigo, ezuwe la kefuti Kabwe mama jiwa gavana chiviro chetimba ekisibobulago ekibakyala wunda wandikireso kukigula ekyengola enyuma kyekiwanvu kino ekireebetta ne kikka ku mabeere wekiti kiringi gaani obanga akawuzi akasibe mu olwayo n'osanyusa otyatunuulira kiregere bano abalina ensingo enyimpi etaganya mutwe kuva okubiregabirya kumatugendera ne kumatugendera obuuma bw'ogulalondanga owamabangalabu obulengejja nnyabo tobula obulengejja tobula obubeera otutta kubeera mu bbanga ne bulengejja okutunyiwa leka njogere mube bawombeefu jo n'abakyala mmwe tudde ku ngweza mmwe waliwo ebbanga era n'ebiseera engweza olina zitegeke mini nnungi kiro ng'ate ddansi si mu kkanisa n'emikolo egy'ekirabu obuyambadde busa zitwale eyo sikiriza abatamiivu nga bakusaba obasanyuse mu bantu balamu jawe fujjo sikuweza engweza zambalire we zisaanira n'empale zammwe zinyuma obiibya naye twezeesumika ng'olaga mu katimba gy'okola gomesi nnungi nnyo naye mu ddansi ekaddiyo omukazi otwalayo yakyoko okuvumya yejjo ekitabola gwalubindi bino bisaana n'olonda etekumaleeko mirembe gyo gwe muddugavu nga nayo ddaaka kisolo kimaame kikufaananye emmanyizike nzigulenga mubuuza waliwo ezikolwa azambalwa mu musana omungi ekiro nga tekola mugule engoye zammwe mwambale nnyo nnyo naye nga bw'ovaawo tewali kikusekereza mufune ensonyi zenna era mufune ensonyi munda ntiwe mba ndi mbeera nyiike bantu be ndimu oba nedda abakazi kkula lyaffe era mmwe mutukozesa obutatuula nammwe kyekibambaga engoye zammwe abaami tufuna okwegomba mufube nnyo nno mukwate byenjogera mu ngeri ekuba abagogovu mwegombenga wabula ngoola otuukiridde wenna olinga malayika buli muntu antya amanye nti kweri ntunula mu mbitako nkeneka kamunambe nti oba neeronda ndagalwa kubeera mmwe kati kanjugenda basajja te mu museko bwetta tulina engoye zaffe kyokka oluusi twakalamu ezisaana nosaake zitasaanira omusajja omukulu atyo nga nze eno empale nnyingi nyitwalawo okukunama gitwalawo okukunama si mpale yokka waliyo esaati efaananya omwami akaana akasoma gye katuke waliyo engoye nate nga z'abaami tulaage zaakolebwa zambalwa abasajja baddusi tube twawulira tewaliyo traka tetwawuliyita mu bantu niyasipotisi gamukutusi zibeerako obudde naye waliyo abamu bazitwala ku buuka owuliriza n'esiripa nazo bannonkyamu zirinako ezeetufu zo mwezisaanira kujempale zino ziri enyimpi kujempale zino ziri enyimpi manya waliwo abaami ab'entumbu ezikolowose ngoye nga zibikka lwaki otutta nze empale enyimpi nzaagaza amabujje weegati mufune ensonyi munda ekitiibwa kyebaweebwe wonna oyitibwa omwami ani anaakuyita ng'oyamba ddyo tolyejula kati nga saati mwenna abakulu abavudde emyaka egy'obuvubuka wuliriza togula mmini gireke muzeeyigwe wadde ngaffega yeewemera mmini okuleeruka ne kanvaasi gireke taata kyokunyumiranga n'omutwe n'ogumaze okutobeka tisaati mbi ku muzeeyigwe enyumira bali abatootofu musaakalattusi muzeeyi bbuutugula ziri ennyimpi togula mpanvuugula yakye n'ekunigula sigayeeweteredde labayo naawe ogenda okutambuza ng'olinga nogentula olinga nogentula mwepimirenga abange mwepimirenga ebikujamu b'oli bwe bulungi kuva buto okutuusa lw'oli.
www.mp3ugandanmusic.com